studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ono heedi be studio tamani o da sa yo sake ko modo Ousmane Dikko halanton kabaruji gondi dodi yodi maison de la presse la bimo ko seydi mbodrani to bobal boggi jande to ila arjumar de non fulbe haabe no gondi habde le cercle koro basi di ngadi ko buri sap maybe sapoyon may binidu kaki kewdi beta hande ribabe leedi algerie andini metum en damal ambassade leedi algerie do bamako do imma dara police en waddani wedagol kaaje damal ambassade non anado tiidi hande gofan mamadi lewi nototo ko yaawi bangal hono ngurale leedi meden batu ana wonda fa pale burde fo hasindinde do rafi nguro woni mudum andane do di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah don do studio tamani ila aljumar de basi an hakkude fulbe haabe le cercle koro basi o nono yom basi fa wadde yomitaade ana wonda ko adato sappon keddi ke hen kaaki kewdum boni basi o non e nyifali fe ka dabareji ana gonda fa kawralle wada pamraldu hebe kedde no Umar Waygalu
dum fuddo fuddi aljumar jabbinonde wakande nokku haabe noddirteedo sebere dara kanye e jankabu nanna seedi be holi tiwide ngabbe dido golleji yo fulbe non on do wattu fu donson kobe haabe gombe le odo nokku be jehi be nanno nokku noddirteedo madugu holi tan wede be cumi ton buguji kewdi be jaade nay fulbe ko yata temed nay dido basiji latiki sababu so ko yata yimbe le sappo keddile hen nokkule do nyamduji gondi rcd du cuma ton fa iblisaji di lelo hakkune jallini gondi ton di kanko kuma do goddo to koroto wadi kawtal hakkune jallini gondi le odo nokku kanye mangal pade en gombe tombe micitede widle lewru juin jabbi non du li lamu koro o basiji ngadi non to hakkune fulbe kanye haabe nokku no dirteedo duna dum latinoki sababu soko yata yimbe le chapantoto e taton keddile hen chapande du barmi hen
ko seden ka kolliti fa warde kikide alam handen kikide alande ke kene duni basi hakkunde fulbe haabe ana heddi nenno pale ton ka dardi lamo o darano fa rena jamaje de eli dido torraji kedden ko sede goto haldi intala ak bilal li facitanga Umar Waygalu
be vendredi ala jour comme je l'ai dit
la il aljumar jabbi non de fa yotto nyaloma mo gonde e mudum iblisaji di ana mawni sanne nyaloma hande hakkunde fulbe kanye haabe yimbe ala njoyom barama aljumar jabbi non de dido be fu barama le buguji kenen kar goto ana gandi nokku no dirtedo dinanguru fulbe gonnobe li hembe don beddo fulbe fu jaltinama be karbi yonki mudum en dum wadi sahal gallure koronde sada warfanata le nokko o tagal mudum du kaki kewdi bonnato cuudi kewdi du cumama le rezo mopto nyaloma hande o sa ewino lamu koro o worino mangal pad en fe goto wala le odo nokko ni tan dum yoppira so tawama yimbe le jihadist en tan gadanno dido golleji ana famni ka yodum hakkude jaleni didi ko dudi duubi nyaloma hande o sina lamu jaw yelonani firdu do hen dabare
kala ko jiddo famitaade poode faade bebal amen ande Facebook na Twitter ribab leedi Algérie kolliti metum en damal ambassade leedi Algérie bamako do nene police en chefitiribe gaz lacrymogène kanon ka edu keraki e wedede tagal hono malondiral leyi leruji seeda tan de idar ka warti habbitibe non an nangi damal leedi Algérie ngal gouvernement Malidou ana wondi e batu balde joy beta ila beta hande do bamako do fa andana pare gondo li rafi ngure yalla ana hebana du no notorobe chapantaton yurbe le region ngaji di fu kawri e batu on yo conseil le haut commissaire à la sécurité alimentaire darani batu o Umar Ibrahim Touré mo commissaire o gollirde nde wonko sofodi e Umar Waygalu e Madeleine Dambélé kedden Umar Waygalu
la production agricole de façon générale
o don andi so en jewti kidun demangal dum gasay nokkule godde de le leedi ndi wala fo dulludo dun sabi de wadi wattu goto yorko wadi le nokku o sanne dum latinoki sababu du so demangal gasay le nokkule de miden gondi yaltindi le hen dati nokkule fu do demangal gasay min jaw yelon min kani fabiraade be do yimbele kammo o darinoki ko yata balde noga e jetti le ndungu jabbinodo dum latiki sababu so nokkule kewde kebi tidallaaji so jeewi fe mayoji di nyaloma hande di fu di njori mayo wo godo bomako do arwa yabirde dum koyngal maada miden joggi tidallaaji jaati ka min piando hen dabareji wattu joni mi jawyal hol mi kani fewtude di do tidallaaji le le
situation de crise dans notre pays
batu leñol kel tamashe ken tilima kenya bomako do ana buri temene joyon jurobe le mali kanya tagal mudu fu hawrobe batu o le nyala de tati be balebe haala burda mere kulitiko no ngori e korsa yewtagol ko woni bellajo nono jatora dum du famdinede batu o gongini no ngol do leñol hani notore de fa hunca tidalaji di wondi di kanko almaymun ag almustafa o jokko ardo leful kel tamashe ken gol wonko halde mobed ali kedana Mamad Samsey
congrès a un seul objectif
pour fanda goto woni ngal do kawrital dawrude dawral hakunde yimbele jaleñul amengul sabinden gol huncana ko non hore no feewiri e gol sayfiti non e be beli non sanne dun e jaleñi goddi min taki wide odo alhali o nafal mi fay seden denno yoni ko min darano ko e amen fay goto dun wawata hinade dun no burde en denno ele ngal do dawral sikki wala min keban hinade ko heewi kambat dun anhani kabar mudun heba lawol yalla benen baba darnade hakkeji amen e nafude leedi men di fayso haade wuteji hitande 2018 di anhani ngatana ko e amen hakkilo buri fuf yo jaleñul tampungul sanne ele ko jabbi
Gendarme goto dum mursinama wonki mo hanki wattu 8h jamma boni le cercle d'once ka masibe jokkitike gaddi hono nyalaade jappide de le ngaldoro boni de do ozefor goto wara kanyu e civile goto cikita dal wondi armée malidou dande masibinaado e jappade non o martino kumpa mobile 4x4 gotel adanongel yimbe hakkunde motte tumbutudu nanonongel ko buri ko foti yimbe chapo tatom majjino nyanda alalbare jeegon deur marsundu yimbe jeegon e mobile ngel kafu ngarti tumbutu non no wannobe heddibe hen don jiita ka tafen kabaru fu hebaka e do sotube mobile ngel e yimbe be sotu gondiyam galasidu yo jaagu maw janjudo janguddo dun jaagu janjudo wattu wularande e wi hewbe edam itta domka ka non docteur en ka kolliti edam joggi kutteji bangal cialladdu kedden ko hamadun hamma mega hebani e le faccitango mamadou samsew
njeyobe glasi hewbe kollitiwide nafaka modo woni odo jaagu o wattu kubbu joni o e lewi madame babi haba malli mo dende madnakura e le nyaloma mo hewde hakunde temede jeddi e ujunere e odo jaagu o ka holtiwide be metta sanne bangal tacugul kurangul timotangul sabi ngul buita sanne kebal e le jaagu mabbe o so e lewi bamu ko kobbe nafa ane nawtargul glasi odo wattu o wobbe ka kollitiwide wana non wurri e lewi mabbe kuteji kewdi dum yottinta kabaru cellal goto e mabbe miyetedo baaji sisoko holiti wide wiida fi glasi o sabi o tayki wide den ko o yarano njambudan ko mo tampanon lo sonne golle seeden fuf ko wadi tampinamo o hebi dunti allaji e buuca mako ka gila o yoppi nawtrade glasi o wakat juno ko alhamdulillah o hewti cellal mako docteur en hewbe kuliti wide an haani jamarande watan hakillo nawtor gollo njambudan sabi e lewi mabbe dum waw yottini be tiyalaji kewdi bangal esuma kada dana docteur amadou ba gollo wonder l'hopital gabriel touré
yewdi o wakati mo wadde mo dum kewdi ne tayiki boje tanim loto to idia no loto to idiam alla en biya jarte no dum loto to so biya yara ka sande fu wakati ki bana wayi wajtinde alhali mudo falla to hono ni pan cede no fu an holla kabaru yargo ndiam manki to ndiam ani yarede tan wana wajidi ne yara ndiam puta yabiti da ko ne yari fu ko sero kan heddi ana wudi dan ko yarte ko le ko tan haaje no hono nyaami ko weli ni dum ko to tan haaje ko sero anda ko weli so ni puta yara ma tawti ne nyaami huuni ko jogi nesam fu nesam am e dano donc dani bi fu wetti ni mudo yawata de wuseru ton donc wuseru ndu jappinta nyandu ndu law donc yergo ndiam bu sanne fitu tagal nyandu wana ko yida tan ben tawi ne do tilisi wawa yara ndiam bu donc yardum fadde nyandu na tagal nyandu fadde yardum wakati nyandu
ka dum fu tawede be kuliti wi dan hani jamarande yaron jam no fewiri yalla boje mabbe de na gollano haniri
européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben faamo hono kasaraji laawi ngadi maybe sappo e barmobe temdere e sappo e jeegon de region Kulikoro e le lewru février 2018 yappinu e le ko heba e tongande gollede pompier en region o adan mudu non fotanu lewru janvier yappindu gotodu yoli keno syndicat no julabe gollobe mobilaji fawarde gollirobe juude sandu ngadan non murtere golle balde tati fuddore du alarbare warorde anne mudum bamama kene libatu mobudo ko burite temedi don neddo syndicat en be non darti hono buitane usuruji di kuchaladu ile bete hande ko badato temdere maire kany e secrétaire général an gondi e famande hono jogala communaji bangal talkimu nenne mi hono minyangala kafo darani hono jande mudum le nyalade nay nangondirde chakite pide ballon gouverneur région Tumbuktu ngadi kikide kenya le latide ballon galdourde AS commune ardurike FC kalame mbaduji nay kanyun darudike e mbadu goto yodo kaddude di do kabaruji kede hedade faande yewtere man anayeso en tawdo ko warata